sonaito you to upoju. I can't take my eyes off you. Bahaito. Oh yeah, I'm tryna eat on you. The upoju. Hey, I can't take my eyes off you.
You shine so bright.
Girl, I noticed you from afar.
I like your style.
Mi napenda ulivova.
Upita po kimya kinazidi. Watu washindwa takuongea. Girl, so tempting and it's unfair. Cause I have a girlfriend back at home. Hey, girl, appreciate your beauty. Such a cutie. I appreciate your beauty. Girl, you such a cutie.
Nina mchumba yupo nyumbani. I like you sad, I like you swag, baby. Uwendo damn kali umundan, baby. Mimi shabiki na kukubali. Ijapo kuwa nina mchumba yupo nyumbani. Hey, girl, appreciate your beauty. Girl, you such a cutie. I appreciate your beauty. Such a cutie.
Kapimbo. Hata kama penzi maji masafi ya cheni na ya nawa. Mana ya menifika hapa. Ingawa ntakona nimeridhia sawa. Mana kila dakika ni wakilioni. Kukikucha machuchu na kesha kulilio penzi, hey. Kama kina lokosa mama, hey. Mama, hey. Apo shida sio heshima tu. Hata wano mwingia wengi, hey. Mwenzenu kupendesha kata tamae, tamae. Sio hero safi. Na ya nini kunganga niyo biashara. Tena yenye sara. Na wala sisemi takuchukia. Japo moyo hautaki. Na ya nini kunganga na ngangana. Inatosha. Inatosha. Inatosha.
Fire, baby.
Nikuwa mamu ya mashine. Na imani utapoa. Ihali so ya kutumu. Na imani utapoa. Nikuwa mbatume umwa kusahau. Na imani mtasahau. Ihali so ya kudumu takusahau. Kama kukupinga sili shindikana. Sawa sinachagu. Anajapo itanisumbua sumbua. Itanikumbua umbua. Muchanga kwenye kitumbua tumbua. Kwenye kitumbua tumbua. Weache ikabaki kuwa historia. Japo siyo hero safi. Aya nini kunganga niyo biashara. Tena yenye sara. Na wala sisemi ntakuchukia. Japo moyo hautaki. Aya nini kunganga na ngangana. Inatosha.
is around. Keep for one of Kiji decades. America to your eyes. One kosher roll. On me more. Over a kitop. Out there on a pendeza. Now come natural. Much, much love. On me more. Zipata dunia ni arai jua upendo.
Mungu Mungu amekushusha. Kitungue ndo ratha ya mtoli, ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichugu ni mzigo na toroli, hadi nguo inataka pasunga. Msupu mwenye macho ya goroi, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie. Girl, you know you change my life. In your eyes, I don't lie. Girl, you know you change my life. When do I do the abaya? Sikia, my dear. Usijani kimbia, tulia. Mile, niwe na weo.
Sisemi.
Nabaki na guna guna.
Mama, sisemi.
Lucia, is there another man in your life? The counter, Mr. Westin. take my time. Ukitaka penzi ni lazima udecide. Ukitaka kwangu ni lazima uwe man. Lucy ya alongo lobo yako ya uongo. Unacheki wengi ya matungu wite chongo. Kustana mure muna nichanganya ubongo. Sugar
Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi, tusilazimishe, tusilazimishe penzi.
Ziweke kando Jukila kitu nime order double. Nikipewa yangu unapewa yako. Okay, wewe ndo mupango. Mashida zako zote weka kando eh. Ustali baby mini taku handle. Mimi kijana no matoka Islando. Okay, usini nyime samosa. Ukitaka sose nitakupa mbaka sosa. Kwa nikukupenda minajua si makosa. Na nikikupenda minajua si jakosa. Baby love usini nyime samosa.
Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi, tusilazimishe, tusilazimishe penzi.
Mutoto mutoto amebanguluba, manguluba amebanguluba, manguluba. Mutoto mutoto mutoto.
Michezo salina kuchezea na nywele. mwenzako mapenzi amenizidia, kinyacha nitakufa taninginia, kwa yako mapenzi na kunyubia mini.
Fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Mini fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion.
Yeah. Now enjoy the best. Yeah. It's VJ Cash.
Mapo zangu zina vaburete, baby vaburete. Menza kuchini nifanye kama kumishika.
Ebo na mkuna jili memkuta pele. Na kucheze ya na nywele.
Hallelujah, utasema hallelujah. Hallelujah, utasema hallelujah.
Mtoto swahilini, yeah, nipe mapenzi ya Kiswazi.
Zoma namba amvutai, kama ni nyama amwekai. Unafanya nina baki amzubai.
Ase tonight tu ya dunda
undai.
Ase magialu ya dunda
undai.
Ase tonight,
tonight tu ya dundai.
Today
undai.
Ase tonight tu ya dunda
undai.
Ase magialu ya dunda
undai.
Ase tonight,
tonight tu ya dundai.
Oh yeah.
Tonight tu ya dunda undai.
Na kwenye mapo medunga
undai.
Sato magitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na car busy. Kwa phone kana ita cup easy. Kwani mama, what's up bana? Nika msho na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwa ni utika don't you are you. You can take my friend who nyima do. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwani kunywa in kapeti. Tonight ambeba in new kaki beti. This la lazima lizai mi bana.
Dunda eh.
Ase tonight we a dunda.
Dunda eh.
Ase magialu ya dunda.
Dunda eh.
Ase tonight.
Tonight we a dunda eh.
Today.
Dunda eh.
Ase tonight we a dunda.
Dunda eh.
Ase magialu ya dunda.
Dunda eh.
Ase tonight.
Night we a dunda eh.
Oh yeah.
We kunywa and enjoy the night. Shika chicken wing baby piga bite. Leo si ma whiskey na piga beer light. Na vile kuna go everything is alright.
Baby una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Bigi bam bam sinifiti. Baby una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Bigi bam bam sinifiti.
Today ase tonight we a dunda
undai.
Ase magialu ya dunda
undai.
Ase tonight,
tonight we a dundai.
Today
undai.
Ase tonight we a dunda
undai.
Ase magialu ya dunda
undai.
Ase tonight,
tonight we a dundai.
Oh yeah.
Dundai.
Na kwenye mapo medunga
undai.
Tonight we a dunda
undai.
Ase tonight we a dunda.
Bam bam zinifiti. una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Bigi bam bam zini fiti.
Today, I say tonight we are dunda.
Dundai.
I say my girl we are dunda.
Dundai.
I say tonight.
Tonight we are dundai.
Today.
Dundai.
I say tonight we are dunda.
Dundai.
I say my girl we are dunda.
Dundai.
I say tonight.
Tonight we are dundai.
Alibagui mtoto mtu mzima Boma lapa moko swaipima Nakamusha nisoma mpango mzima Ngiligoma lapa moko Nasema alibagui mtoto mtu mzima Boma lapa moko swaipima Nakamusha nisoma mpango mzima Ngiligoma lapa moko Linavokonda na unakonda Tundi nalo Umalisha giachia Tundi nalo Kunda, na unakunda, tunde nalo Kumalisha jiachia, tunde nalo Melisha nguwa nanga Pasifanya ima usi watu nyuma
Sumuge badela kaslegia
Tunde nalo
Gololololo
Tunde nalo
Usi hante tunde nalo Anzana kangoma Miliko jiski, miliko dati Supu wapweza na mshikati Permende kende likiliki dati
Ona kupenda kuna gaujabali Na yaona mateso mimi Ata yule lo mwetu wangu mwendani Kesha jiyo na wamjini Na ile ahadi ya lonipa Hakuitimiza
Nani atakuwa
dereva nipo kwenye giza Kabla moyo sija kufa Basange nijuza Kumbu kumbu za kekichwa nizina nyumiza Niporadhimie nyonekane fala juu yake Kama nzi nifena kidonda chake mama Toka hakimbia na kosa kulala mwenzake Nia nieleweshe mana sielewi baby we
Sielewi, sielewi, sielewi
Kizungu mkuti mama
Sielewi, sielewi, sielewi
Basi minomba nielewe
Sielewi, sielewi, sielewi
Nipomu tuti mama
Sielewi, sielewi, sielewi
Basi nyashe solemba
DJ Cash
Kale kabaridi no kungu alfajiri Nikikame na mkumbuka Yale machejo na utundu wa chumbani Kimona na weweseka Kama mapenzi ya toshi Siange nyambia Kuliko kuondoka na kuniacha na umia Kama nyama Chakula gandishi, nikipenda choro Ameni achana umbuka mwenzi enalia Niporadhimie nyonekane fala juu yake Kama nzi nifena kidonda chake mama Toka kimbia nakosa kulala mwenza ake Nia nieleweshe mana sielewi baby we
Sielewi Sielewi, sielewi
Gizungu mkuti mama
Sielewi, sielewi, sielewi
Basi minomba nielewe
Sielewi, sielewi, sielewi
Nipomu tuti mama
Sielewi, sielewi, sielewi
Basi nyashi solemba
Sielewi, sielewi, sielewi
Gizungu mkuti mama
Sielewi, sielewi, sielewi
Basi minomba nielewe
Unaenda kwa mrobi na kuroga
unakupa
Na nakuja kwa mazishi yangu Kula na kukunwa ni kucheke ukisikwa Unaringaga unaringa nini Na sura mbaya takuliko mbuzi Roho chafu kama ya shetani Unadhania gawewe ni nani
Taka, 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 taka. Mapepo zina kufuata. Sijui hata nini nini liona kwako. Hata ningejua ninge akatia dadako. Taka, 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 taka. Mapepo zina kufuata. Sijui hata nini nini liona kwako. Hata ningejua ninge akatia dadako. Ulinikata juli juanda kukata. Juka ungea nikata mine ngea kukata. So nikangoja wendo nikatae fast. Cause I'm a gentleman and ladies go fast. But let me tell you something young woman. Apana wekea wanaume roya chuma. Ukikatiwa jo kubali kukatika. Amo kizeka ndio maringo itaisha yeah. Bure kabisa na kwende kabisa. Tuma bestia kwa kujizi ngoli bakisha. Bure kabisa na kwende kabisa. Tuma bestia kwa kujizi ngoli bakisha yeah. Unakataa kuwa demi yangu. Naenda kwa mrogi na kuroga unakupa. Na nakuja kwa mazishi yako. Kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga, unaringa nini? Na sura mbaya takuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani. Unadhani aga wewe ni nani? Taka, 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 taka. Mapepo zina kufuata. Sijui hata nini nini liona kwako. Hata ningejua ninge akatia dadako. Taka, 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 taka. Mapepo zina kufuata. Sijui hata nini nini liona kwako. Hata ningejua ninge akatia dadako. Kukupenda ndiyo mihu regretting itu sana. Hata natama ninge atunge waipatana. Naishi maisha fake na umejatuma drama. Hata na shukunguli ya chiango la ana. Mara ati leo unaitwa Natasha. Kesho umechenji na unaitwa Sony. Leo uko single kesho uko na bwana. Mara unaishi Ronga mara unaishi Doni. I even suspected you're a criminal. Na kama wewe ndio dema chani kae hivo. Sitaki hata mwingine chani kufe single. Meniachana chronic bachelor syndrome. Unakataa kuwa demi yangu. Naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. Na nakuja kwa mazishi yako. Kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga unaringa ni na sura mbaya takuliko.
I love the way you do your dance with you. Shaku shaku with you. Bend over with you. Nyega nyega with you. Shake it and break it. Coupe décalé. Give me some more. Give me your love. Show me your dance, baby. I wanna party with you tonight. Nyele kaka dance kaweka ngurura. Kumatara kaze turi ku dance low. Unja na usha kaose ni wawe kontorora. Yeah. Ani osu shaka tujane yo my driver.
VJ Cash.
Omba omboka. Erega ninja nawe. Oya ni omba omboka. Umba hatutangora. I love the way you do your dance with you. Shaku shaku with you. Bend over with you. Nyega nyega with you. Shake it. Coupe décalé. Give me some more. Give me your love.
Yamawe.
Yo bonsanze muri kava kuri demarche za bamodo batina batikoraho. Bakama kaya za mabizu na benda vaza mapacha. Bakoga veza bibisabo. They wanna do the dance on the dance floor. Jewena wani zero distance baby. Ungwatire ngwatire. Turajeza na mojitondo. Omba omboka. Erega ninja nawe. Oya ni omba omboka. Umba hatutangora.
Come on.
I love the way you do your dance with you. Shaku shaku with you. Bend over with you. Nyega nyega with you. Shake it and break it. Make it. Give me tuko 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 tuko. Give me your love.
Tania, maisha fulmzuka vile nilidhania. Na laba taongezea dania. Wea mini kweli Yesu ndo njia. Niko na Kristo wazito. Uyu Yesu mwanzo mwisho. Na Kristo wazito. Muulize DJ mzito.
Tuko 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 tuko. Dania.
Dania.
teke ya punda. Hey madam, watch your story kwa sana kam. Ebu oko ka salvation ni tam. Ali dedi mambo ikawa done, it's over. We are done. Bumba, Kristo bumba. Anafanya roho yangu inadunda. Sasa wewe wachana na dumba. Juu ya sante ya dunia ndio teke ya punda.
Tuko tuko dunia.
I like a simple style. My macho come in meza kungu. And it dimples when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila picha mbali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawa danga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi mchana paka night. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Batia.
Show me what you got.
Say batia, batia. Batia, batia.
Show me what you got.
Fire me. Yeah, me a de this. Me I know the kiss, I know the terror. Me I know the drink come dry. Now why I take Uber come your side oh. Body they do me like say I billion, 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 billion. Making my money in billions. Billion, 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 billion. Fit to give you love in gallons oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys they follow me yo. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to feed yo.
If you never see you no go sleep oh.
Chaka.
I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku.
Chaka.
Asubuhi mchana paka night. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Sura shepu kato number 8. Nikupende hadi tufanane. Kama kinyozi na nyembe ufe tuzikane eh. Udoye nifeo, udoye mideo, mie udio. Menyama dipao, menyama dipao, mie udio. Oh baby lo 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 lo. Your love will go make me go lo 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 lo. Anywhere you day I go for lo lo lo. I go love you today, tomorrow ro ro. Oh baby lo 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 lo. Your love it gon' make me call lo 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 lo. Anywhere you day I go for lo lo lo. I gon' love you today, tomorrow ro ro. Baby come lo lo lo.
Anaroya usnichi apundisha kubish kwa ni vipe.
Kanyaga.
Wase wa shobo kudandia.
Kanyaga.
Klabu kumba umabia.
Kanyaga.
Slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia.
Kanyaga.
Usushi.
Kanyaga.
Mashemu fake.
Kanyaga.
Nuksi.
Kanyaga.
Udadade.
Kanyaga.
Mawifi.
Kanyaga.
Paka ma ex Nikosi Oya kanyaga
Kanyaga kanyaga Kanyaga kanyaga Kanyaga kanyaga
Come on, alicheza zangu
kanyaga kanyaga
wale wakuda wataku
kanyaga kanyaga
yet kitaku taku
kanyaga kanyaga
wajue hizi namba chafu oh yeah squeeze what you want taka money so me kimu itaku posti
kanyaga
kunitumia ni picha pigo gani eti basi den ku posti
oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa Wakati mwenyewe na machanga Sina godoro, sina kitanda Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga Kama butila mugambo Wafuruga mipango Waze wa insta michambo Eti baby niunge bando Uzushi, mashemu fake Nuksi, kudada dek Mawifi, baka ma ex Mikosi, oya kanyaga
Kanyaga, kanyaga 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 kanyaga
Come on alicheza zangu
Kanyaga kanyaga
Wale wakuda wataku
Kanyaga kanyaga
Yeah kitaku taku
Kanyaga kanyaga
Wajue hizi namba chafu
Usiku tulale Tunakesha kama ku
Leo leo
Tena wape na bari Kama wao kasi wako
Leo
Usiku tulale
Bend down and break your back But you want to talk like a slut Nataka ni kupeleke nyumbani
Mwingine ni daraja soma kasi Mama kiuno chako Ulavo kizungusha kama pula Namba ya kina kutamani Sinabuji Na wewe Ushajua niya yangu Ndo mano na jishehu Na makusudi
Ah, una ni malita. Ipepete ukinama
Ipepete Ipepe Ipepete
Ay, where mama
Ipepete Ipepe Ipepete
Ipepete ukichutama
Ipepete Ipepe Ipepete
Kenyan boy, ya
Ongeza manjojo Leo taratibu misi na garaka Mpaka majogo I love the way God you call me daddy
You turn me to me
Fundi wako wa mapesi chumbani
Mandigo ningo
Niko gelika msumari
Kwa nyundo ya kome
Nisukushie kausukani
drive me loco
Katoto bisi kuti kuti Madwiti twiti Jazia katikati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki Madwiti twiti Speedy me ya misifugi peki Tuki chiki chiki Hey mama
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete ukinama
Pepete Ipepe Pepete
Ay Hey mama
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete ukichutama
Pepete
Akatika katika na ingo manoma Na ingo manoma Akatika katika na ingo manoma Na ingo manoma Akatika katika na ingo manoma
Nashanga na hizi pesa Nilijikuta tukivyangwe si mwanzoni ulinipenda Akabisha shetani ukukwetu lakimono kuniambia Yasiri ni chulie mitandani ukweli ukaukimbia Ese musika ndo shetani ama nikiki unatafutia Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia Nisijitasi akilini Ona tulianza bila mapeni Na leo tunamagari Nimekosa nini jameni Sulitaka liye marufu Story magazeti Matuti pate mbili Kipenzi cha watu jamani Walitupenda sote wawili ila
Lola Yamemwagika haya zoleki Lola 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 Yamemwagika haya zoleki Lola
Yamemwagika ba
Chana nani, Lola, rudi kwangu mimi
tazama kwenye sura nilo ya ficha. Mungu moyoni yote unayajua. Naona aibu mpaka kwa marafiki zangu. Imekuwa chungu kwa tamaa zangu. Nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga. Ndio nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama.
Basi usiniadhibu kwa kosa tayari nimekubali. Acha kuniusudu kila mahali ni mimi mitandaoni. Kugombana sio suluhisho mama. Tusizidi kuvunja mwiko mama wa mapenzi yetu mimi na wewe.
Lola,
sasa unanacha na nani?
Lola,
rudi kwangu mimi.
Pole pole, sauti tetele, msije ntesha nafsi. Kuku nipe mchele, maindinge dere, msije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama, nipe nyumba na choo. Kera umefua peleke bila chambo. Wanapata kabu, wanavyona, tunapendana. Tunawapa kabu, paka maji, wanaita mma. Umeniweza nyanga nyanga, nyanga 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 nyanga.
Baby oh,
tujateleza nyanga nyanga.
Oh,
kumwako nyanga nyanga. Umeniweza nyanga nyanga.
No 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 no.
Nyanga nyanga.
Ayo,
tujateleza nyanga nyanga. Kumwako nyanga nyanga.
Sasambua, kimaliza kupika kazi yangu kupakua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mua na umenya na kugea unakula.
Uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako unaujua kamimi mwenyewe. Pirika pirika za kukuna mwewe. Tuinjo inato wala zisi tusumbu.
Wanapata kabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa zafu mpaka maji wanaita mba.
Umeniweza nyanga nyanga,
ayo,
nyanga 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 nyanga.
Baby oh,
tujateleza nyanga nyanga.
Oh oh,
kumwako nyanga nyanga.
Let's go.
Umeniweza nyanga nyanga.
No 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 no.
Nyanga nyanga,
ayo,
tujateleza nyanga nyanga.
Kumwako
nyanga nyanga.
Nakupa yote, chukua, chukua, chukua.
Hapo nyuma na sika
kapana. Chukua, chukua,
chukua.
Hapo nyuma na
sika kapana.
Chukua,
chukua,
chukua.
Hapo nyuma na sika kapana.
Umeniweza nyanga
nyanga. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na. Banda, banda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Banda, banda si upanda na. Minayo bas tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikipundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbake toe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofta na piga koto. San pigwa ralofu paka na joto.
Panana, minayo bas tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Pandana, katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Shandana,
kani mlena inabidi weke lawama. Toka tikeje kimbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani
panana. Mina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Patemeti yako lit bila pupa tawafis. Kwanza kenza story za matapa tapa nani ya buu. Nanda kumdandia tamdandia mbaka kesha. Tinguna nadaisha mbako bigi kamepewa. Dona nadandia ndai ura ura don don. Dona nachangi angwai uya uya don don. Lapo na kazi angwai uya uya don don.
Panana, mina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi 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 upandana.
Itamane.
Itamane. Girl, you make a chuku bigger than them. Girl, you smart, you more class than them. Girl, you mathematics 9 times 10. Girl, you pita like Angolo Kante. Chezesha sambu andra, nitoto wakandra. Kishika na pandra, kama bara pandra. Tucheze kandandra, vitu na vopendra. Nauza viwandra, teleza na gandra. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kwa trumbrum. Akina gaza wana kivizia mbrumbrum. Kumina kishukishia nabia mbrumbrum. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kwa trumbrum. Akina gaza wana kivizia mbrumbrum. Yanabia mbrumbrum. Sista fanya kama wanipa upendo. Sista moya moya nazi kwenye tendo. Sista kaza biki wasipate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 upendo pe. Nikupe matendo, 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 matendo te. Ita mandem, ita, ita, ita mandem. Ita, ita, ita mandem. Ita, ita, ita mandem.
Wana kitaka kukikamata kiwa kina wigu wigu. Kitu matata na kukifata
domi kwanja kuwaribu.
Kina minyota ya kuskota
tibe yendo na initibu.
Kasha ina kana sali kutwa zima wivu wivu.
Fanya vile kama una dance na rasta. Tete mesha kame shipa na pasta. Ganda na ulimbo chuma kamata.
Chuma kamata.
Mindo fireman, superman, loverman. Better than jagaban, better than shabaman. Kukutana panaran, kofi ameshikanan. Zamani simamendan, mwaga majid. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kutumbrum. Akinagaza wana kizi mbrumbrum. Kumina kishukishia na bia mbrumbrum.
Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Miupenda na penda chako kwenye ucheza. Miudai, miupenda na penda. Figure fire, yani dangerous. Miudai, miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miudai, miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Ringi na niagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondogo, chongo. La mimboko, mbaka usoko. Dema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa vajwa na dondosa. Pale downtown na na dondosa. Pale down, kudondosa.
Venye wejibeba nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figure fire, yani dangerous. Miudai, miudai, miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miudai, miudai, miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Niko kidali yo shamba na tunamboka. Leje jasa kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na riang. Nazituna kama chenge kunyanda upigwa mboka. Hukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa.
chapa chapa kichapa na chia
venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye umicheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
Kwambulu, luku, washa kindukulu Kam tukijani ni kupige mavipopo Pale Instagram, gatatisha na kimboto Venyo na watesa mina penda Mangoko, mangoto, malokol Siko kwa mbosho, orosho Madiva zimebundi na nikuru Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto Vurugu kukaba kwa kila mauru
Kwanza venyu mejibeba, nga miudai, miudai Miupenda na penda Chako venye uicheza, nga miudai, miudai Miupenda na penda Figa fire ni dangerous Miudai, miudai, miupenda Penda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda 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 miupenda na penda